bo abaami ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu ggombolola ya Butuntumula mu ssaza erye Bulemeezi banyiivu olw'omuwendo gw'abaana abasobezebwako ne bafuna embuto nga tebanneetuuka okweyongera mu kitundu kyabwe. Bano nga bakulembeddwamu omwami we Ssaabasajja atwala omuluka gwa Kikinzi mu ggombolola ya Butuntumula Mumyuka Ssenge Ssewaswa Kalibala okutuuka okwennyamira kiddiridde abaana 12 okuva mu luka gwe bwazibwa okufuna embuto nga tebanneetuuka. Alipoota eyakasembayo ku baana abafuna embuto nga bato ey'omwaka oguwedde eraga nti mu Luweero ku baana 1811 abafuna embuto omwaka ogwo abaana 2216 nga bye bitundu 44 abaali wansi w'emyaka 15. Kalibala agambye nti ekisinga okwennyamiza bonna bazibafunyisa basangibwa nga banganda zaabwe okuli bakitaabwe n'abalala, kyagambye nti kino kiswaza Obuganda.
Oluka gwe lwaziro gwasiŋŋaanibwamu abaana baali 12 naye nga balina keesi ezaawukana naye nga zonna ziringa zitya za mulundi gumu. Abamu baasiŋŋaanibwa nga bakitaabwe ezo babazaddemu abaana, abamu bakojja baabwe, abamu bannyinaabwe, abamu balamu baabwe. Abazadde mbagamba ki, mulekerawo okuddira abaana obatwale kigende ewa Buganda ijjobobera ekyo kya bulabe, kubanga omusajja ye olutuuka agamba onandiira emmere yange kikyategeeza ekivaamu ng'akola ki ng'amuzaalamu abaana ekya kati kinaakola ki kwetuuka. Bannange ekintu ekyo si kirungi. Bataata, muleme okulumba abaana bammwe, mufuuse ebinyonyi oba ebisolo ebitalina muko. Ekyo nakyo nsaba mukikole ki kikome.
Mu mbeera eno bano basabye abazadde naddala abasajja okwekuba mu kifuba ne basaba n'omuze ogw'okusindika abaana okukulira mu b'enganda zaabwe kukomezebwe era balabudde ne bamaama okulisikenyanga n'abaana baabwe bwe babagamba bye babagamba n'oluvannyuma babiteeke mu nkola.
Bamaama mwesuulirayo ebyogwanagamba baatyo bansobola okutuukirira bamaama ne babagamba, taata oba mulamu wange akola bwati ne bwati, naye abazadde abakyala mwagaana okufaayo okuwuliriza abaana mubafuule bakwano bammwe mubawulirize bye bakola ki bye boogera. Tegeza tutya kujjamu abaana abasi abalungi, naye nammwe abakyala mwirongo mubeere bawulize.